Van Music.
Exclusive from ZambianTunes.com.
And Juvic Music. Atipwa.
Kuji baby.
Imutendereka.
Tiami kaise.
Kuni makatika.
Tiami kaise.
Kuni makatika.
Akoleta peace and the unity.
Musiko la Zambia.
Akoleta peace and the unity.
Musiko la Zambia.
Because it's not easy when they let you unite.
People of the nation.
Not easy when they let you unite.
People of the nation.
Vikomo kuri wakatika. Munagwira tito. Ukunde kungala.
Musiko la Zambia.
Kuri wakateka amutendere we munareta hapa Zambia yamba kubeka mwenza doti mwenze mwagireda mustita patangara beta olo huyenda paweka ubeka hapa bebe munaikwira njito no wanda titasha wonze muziko hawe shuwa yuwa de hilo mwenze mwenzo seka munataya tennis hilo mwenze voipa ime munaresa mpelo kumamba zikutari sanilesa mwenzo lira njito ime munapasa no wanda ise titasha ulungu kumamba atipasa hansa hawe shuwa ime inapasa
tiami kaise kuri wakatika
tiami kaise
kuri wakatika
akoleta peace and the unity
musiko la Zambia
akoleta peace and the unity
musiko la Zambia
because it's not easy when they let you unite
people of the nation
not easy when they let you unite
people of the nation
Kuri wakatika, munagwira tito, ukunde kungala,
musiko la Zambia.
Kuri wakatika, nipuna nitokote, kuri wakatika, wanjitora ikuru, yene munagwira, lero namboseka. Papa nomo kajalizim, wote tibi na wandizim, nati nomo kajalizim, wote tibi na wandizimu. Burungu kumamba, kubakire ni masiku. Bangare panjarisika Ono muende usiku Hapa nomo kajalizim Bose tibina wandizim Hapa nomo kajalizim Tiende pamozi Na musima uvozi
Tiami kaise
Kuri wakatika
Tiami kaise
Kuri wakatika
Akoleta peace and the unity
Musiko la Zambia
Akoleta peace and the unity
Musiko la Zambia
It's not easy when they let you unite
People of the nation
Not easy when they let you unite
People of the nation
Vikomo kuri wakatika Munagwira tito Ukunde kungala
Musiko la Zambia
Makata kuwatini kapa posi Wantu wakutika kuwapukuta misosi Wele mika wantu na manja ya wili Wantu wanali woyonde hapa wali na miwili Tinapita mufikunga Tinachumba na vipupa Kezo menye wa maningi Chalo ni masama soti Tiamike kumafuto matichosa Apa live ni yonzu na manga sinario kosa Apa ni mate mujose kapenda mupoto Bayani nguku ni jerepo na nondo Apa tukwele kona mabasi Tinayu alako na hithiyo enda pansi Nizona muna kwila basi Kani chani tenzo futi kila kansi
Tiami kaise
Nangani mboza yo
Kuri wakatika
Jirimuka
Tiami kaise Akoleta peace and the unity
Musiko la Zambia
Akoleta peace and the unity
Musiko la Zambia
Because it's not easy when they let you unite
People of the nation
Not easy when they let you unite
People of the nation
Vikomo kuri wakatika Munagwira tito